Aware ne awaregyae, aware Onyankopɔn bɔɔ onipa na ɔmaa ne honam fam ahiadeɛ ahorow ho dwuma denam no a, ɔde no too adin turo no mu no so. Afei ɔbɔɔ ho kwafo, ɛfiri sɛ, ɛnyɛ papa sɛ onipa nko ara bɛtena. Genesis, Awurade Onyankopɔn yɛ ɔbaa mpampam a ɔgye firi ɔbarima no nsam no, na ɔde no brɛɛ ɔbarima no. Ɔbarima no kaa sɛ, afei yei yɛ me nnompe mu dɔmpɛ ne me honam mu nam. Wɔbɛfrɛ no baa, ɛfiri sɛ, woyii no firii nnipa mu, ɔmaa Adam ho kwafo. Onipa bɛgya wo agya ne ne maame na wɔkura ne yere mu deneɛnen. Ɔbɛka ne ho abom na wayɛ honam biako aware. Aware yɛ biako yɛ apam ne nokwaredi a obiara de ne ho abɔ kleavekyi. Akyekyere 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 ayɛ biako ne ne yere na wabɛyɛ ɔhonam biako. Na aware a ɛkɔ so wɔ Hebrifo mu sɛnea na ɛte wɔ apue famfo dodoɔ no ara mu no, yɛ mmara kwan so apam kɛse sɛnsɛn sɛnea ɛfi ɔdɔ anaa ɔdɔ mu ba. International Standard Bible Encyclopedia. Bra na aware gya yɛ aware a wɔse no wɔ mmara kwan so. Nelson Illustrated Bible Dictionary na wɔhwehwɛ sɛ Yudafo no wɔ nnommumfa no akyi no, wɔyi ahɔhommea a wɔware wɔn no fii adwuma no ho a ɔntumi nte aduane ne ntadeɛ. Sɛ wanyɛ saa nneɛma mmiɛnsa yi ama no a, ɛneɛ ɔmfiri adi kɔ a ɔntua sika. Ehodus ne su, ɛfiri sɛ ɔno Tema hui sɛ Sela nyin na wamfa no amma no aware. Bra Yuda huu no no, ɔsusuwii sɛ ɔyɛ aguaman, ɛfiri sɛ wakata n'anim. Na ɔdan ani kyerɛ no kwan ho kwae sɛ, bra ma memmra wo mu, ɛfiri sɛ na ɔnim sɛ ɔyɛ n'asew. Mode ne su kata Awurade afɔremuka no so, na mode osu ne abubuo kata Awurade afɔremuka no so, ɛfiri sɛ ɔnsusu wɔ afɔrebɔ no ho bio anaasɛ ɔmfa adom nye mfi wo nsam. Nanso wɔka sɛ adɛn nti na ɔnyɛ, ɛfiri sɛ Awurade yɛ ɔdansefo wo wɔ mmerantebere mu yere a wom sɛ ɔyɛ wɔ ho kwafo ne wo yere denam apam so de mal ɛsɛ wɔbu apam a wɔne ne yere yɛ no so bere a ɔgyae ne papa tumi di. Wɔkunu wɔ ɔyere so tumi koraa. Wɔkunu no mmara te ɔbarima ne ɔbea na wɔware akyi yɛ aguamammɔ, nti wɔkunu bɛtumi asoma de atɔ hɔ. Ne yere ako a ɔnni awaregyae ho krataa ma ɛnam so rentumi nni aware mu ase yɛde ahorow ho dwuma. Ɛkunu bɛtumi agyae ne yere denam awaregyae ho krataa bu aware apam no so ma nti wɔn ware bio. Ɔyere a wɔgyaw no a ɔnni awaregyae krataa da so a ware wɔ mmara kwan so yi. Ɔyere a wɔgyae aware bɛtumi aware foforɔ a ɔnyɛ ɔware seefo gyi. Wɔsee aware wɔ wo mu na ɛde ɔkunu mmara no ba awiek. Akunafo wɔ ahofadi sɛ wɔbɛyɛ aware pam foforɔ nti ase a nti ɛsɛ sɛ wɔware. Paulo wɔ Korintofo kasa kyerɛ wɔn a wɔnware wɔn kyekyɛm ɛyɛ ma ɔbarima sɛ ɔnka ne nsa. Ɔbaa ne yere na ɔbaa biara nya ne kunu. Ɛsiane mprempren ho yerɛw nti ɛyɛ sɛ obi bɛtra ho sɛnea ɔte no so wakyekyerɛ wɔ de kɔ ɔyere nkyɛn. Mahwehwɛ sɛ wɔbɛde wo ho so wɔwɔ ahofadi. Lucid as ikyi ɛnyɛ aware tibea mu bio. Fi ɔyere hɔ nhwehwɛ ɔyere na sɛ moware a monyɛ bɔne, na sɛ ɔbaa a wahyɛ no bɔ ware a ɔnyɛ bɔne. Korintofoɔ a ɛso sɛnea bɛyɛ na wakwati aguamammɔ no, moma ɔbarima biara a ne yere na ɔbea biara nya ne kunu kɔ. Nanso sɛ wɔntumi nni ahosodi wɔwɔ na ho akɔnnɔ so a ɛsɛ sɛ wɔware, na ɛyɛ papa sɛ wobɛware sen sɛ wobɛhye wɔ akɔnnɔ mu. Korintofo ɛsi, moma obiara nhyɛ aware anuonyam na aware mpa no ho nte, ɛfiri sɛ Onyankopɔn bɛbu aguamammɔfoɔ. Nwaman ne su ne awareseɛfoɔ atɛn. Hebrifo ɛsi, Onyankopɔn nam nhyehyɛ so kaa ɔfata ne yɔnko ne boafo. Ɔyere nti ɔnam apam abusuabɔ a yɛfrɛ no akɔ no ho dwuma. Enti aware yɛ ni di na ɛnyɛ bɔne. Ɛyɛ bɔne sɛ obi bɛdi ne na ho akɔnnɔ akyi wɔ aware akyi denam na aguamammɔ biara a ɔbɛnya so sɛ wotumi ni na ho akɔnnɔ so a, ahwehwɛdi biara ni ho sɛ obi bɛware. Sɛ Paulo wɔn a wɔnware da, wɔn a wɔgyae aware ne akunafo wɔn ho mu na wɔhyɛ wɔn ho ni ne yɛ ne apam no mu nsɛm bɔ abira no bu so denam gyidi ne ahotoso a wɔsɛe no so. Onyankopɔn ne onipa yɛ apam ahorow pii a hwehwɛ sɛ onipa di no nokware. Ɔnsom anyame afoforɔ, wɔne no buu saa apam yi so daa, nanso ɔde wɔn bɔne kye wɔn biri nyinaa. Bere a wɔsan baa ne nkyɛn no, wɔyɛ wodan wɔ wɔn asetra mu. Onyankopɔn tan bɔne a ɛne awaregyae apam a wɔbu so a ɛyɛ bɔne. Awareseɛ ho nsɛm dunwɔtwe na ɛwɔ Yeremia, Hose ne Hezekiel mu a ɛmu dunan fa Israel ne Yuda a wɔbuu apam a wɔne Onyankopɔn yɛɛ wɔ honhom asetena mu ho. Awareseɛ yɛ apam bi a wɔbu so a ebia ɛfi ɔbarima ne ɔbea na a wɔne obi a ɔnyɛ wɔ ho kwafo wɔ honam fam asetera mu ba kɛse bu aware apam no so. Enti apam bi na awareseɛ so, okunu no mmara so m mu nim nyanyam ɛfiri sɛ ɛs ɔwɔ tumi a so mmara kwa pam wɔbi so nanso kenkan wɔyi wɔn fi mmara a ɛfa okunu ho no mu ne a ɛkyerɛ ankasa ne sɛ hela nkyerɛwie no ka sɛ ɛfi ɔbarima okunu mmara mu bio nso obi ho tumi ne owuraeɛ kora a mmara ne amane a ɛtete saa de maa ɔbarima no wɔ ɔbea no so no su na ɛyɛ mmara a sɛ yɛbɛka no pɛn a ɛma ɔbarima no ani gye ho sen ɔbea no saa na pɛyɛ a ɛni ho no taa da adi wɔ tete amammerɛ ma tumidi ne awurade ho kwan wɔ kame a sɛ awɔre abusuabɔ no afa ho ɛho hia sɛ yɛte asɛm a paulo sii so dua wɔn nkyekyɛm yi mu no ase ɛnyɛ sɛ paulo de mmara reto hɔ wɔ ɔware aware gyae ne aware foforɔ ho mmom no ɔrekyerɛ akyerɛ nnipa a wɔnim wɔn ankasa mmara mu amane yie sɛ wo mmara tebea na ɛwɔ hɔ no ase no na ɔbarima bi wɔ mmara kwan so wuraeɛ bi wɔ ne yere so na ɔbea no wɔ okunu mmara ase na wɔkyekyerɛ no sɛ no na ankasa rentumi nya ahofadi wɔ mmara kwan so anaasɛ asekyerɛ mu gye tom sɛ ne kunu mpɛ sɛ ɔbɛgyae no a ɛnde na mmara kwan so ade biako pɛ a ɔbɛtumi ayɛ ne sɛ ɔbɛtwɛn ne wu romafoɔ anaa yudafoɔ mmara biara mfa ho ne nanso obi bɛbu apam so wɔnam adwensakyera ne bɔne mfafiri so bɛtumi asan de aware apam a ɛbubu aba awane lewiyɛ no so awurade tumfoɔ yuda bubu gyidie wayɛ akyide wɔ israel ne yerusalem yuda agu kronkronbea a awurade dɔ no ho fi de nam anafo nyame babea a waware no so ade foforɔ a wɔyɛ wɔde ne so yiri gu awurade afɔremuka no so wosu na wosu ɛfiri sɛ ɔmfa adwene nsi mo afɔrebɔ so bio anaasɛ ɔmfa anigye nye mfi mu nsɛm obisa sɛ adɛn ntia ɛfiri sɛ wɔ ne no abubu gyidie wɔde nsisi ɛwom sɛ ɔyɛ wo hokafoɔ ass waware apam yerɛ na awurade israel nyankopɔn sɛ ɔtan aware gyaeɛ malaki nif malaki redi ka apam a onyankopɔn ne israel ntam a ɔfrɛ no akyidi no a wobuu so no ho asɛm wobuu apam no so ɛfiri sɛ israel mmarima no wareɛ ahɔhoɔ ma a wɔsom abosom a onyankopɔn nam apam a wɔne israel yɛɛ no so berɛ a wɔn kateɛ afei wɔkyerɛ okunu no ma a wɔani wɔn ase yɛde a ɛwɔ aware apam no ase de nam ne yere a wɔgyaa wɔn kwan no so ho asɛm ɛte sɛ nea ɔsomaa no a wɔama no aware gyae ho adanse di krataa ɛfiri sɛ malaki de hebri asɛmfua salak somakɔ dii dwuma sɛn sɛ ɔde bɛdi dwuma no kritut a wɔde di dwuma adanse di krataa a ɛkyerɛ se aware gyae nti wɔbu no sɛ ɔne no dii nsisi de nam ɔkwan biara a wɔde ne na ho akɔ no ho dwuma de nam nea ɔntumi nware wɔ mmara kwan so no so nkyekyɛm ka sɛ ɔtan no na ɔde atɛnkyee asie nti ɔhyɛɛ no sɛ ɔne ɔbarima bi a ɔne no nware no trae ɛnam so buu aware apam a ɔne okunu a ɔsomaa no kɔe sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛnya aduan ntade ne dabere mpo sɛ na mu abusuabɔ biara ni mu a ɛbɛyɛ akyinyɛgye moate sɛ wɔkae asɛmfu a ɛkyerɛ werɛ bi ni berɛ soma no no wase aware ɛmu kyiw sei deda wɔ ne koma ɛsu neyɛ abie no nyinaa yɛ adeɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔni nokware ma aware apam obiara a ɔbɛyi apolusi a ɔyɛ ne nokwafo yerɛma no aware gyae ho adanse die krataa apolusion krataa a ɛkyerɛkyerɛ sɛ na ɔnyɛ nokware nanso mɛsɛ mu sɛ obiara a ɔbɛgyae ho adanse die krataa ne yere gye adwamammɔ ponias na mu na a mmarama ho kwan nti ma no de no to tebea bi mu a sɛ mmarima regyae wɔn yerenom ɛsa nneɛma foforɔ a ɛnyɛ mo kyiw sei na ɛyɛ adwuma ɔbarima ne ɔbea a wɔne obi a ɔnyɛ wɔn kunu da ɛsa wɔn koma a ɛmu yɛ din nti ara kwa ɛsa honam fam nneɛma titiri nti nanso nea ɔda so aware okunu a ɔmfa ɔware gyae ho adanse di krataa no ama a adanse di krataa a ɛni ho no no kyerɛ sɛ wɔani nokware a ɔmfa aware gyae ho adanse di krataa no maeɛ no wɔde ɔbea no too nkyɛn kɛkɛ na ɛnyɛ sɛ wɔgyaeɛ aware wɔ saa bere yi mu wɔ yudafoɔ abakɔsɛm mu no tora no anyɛ ho kwan a ɔbea wo sɛ ɔfi aware gyae asentom nti na wɔgya wo mmea a wɔwɔ saa berɛ bɔne yi mu no wɔ mmara kwan so kyerɛ sɛ wɔni fie ne fie nanso na wɔni ahofadi sɛ wɔbɛware barima foforɔ ɛfiri sɛ na ɔda so a wɔ mmara kwan so aware apam mu ɔyɛ ma ɔwaresɛefo ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔwaresɛefo dedaw berɛ a ɔbu obi di nsisi de nam ɔyere nokwafo a ɔgyaw no a ɔni aware gyae ho adanse di krataa a ɛma ɔdi hia a ɔni aduan anaa dabere na mmara kwan so no ɔntumi nware a ɛma ɔsɛe aware de nam aware a ɔne no bɛtra ɔbom so ɛfiri sɛ ɔda so a ware nsɛmfu abien wɔ ho a wɔkyerɛ se sɛ soma anaa gyae ɔyere a wɔwɔ aware gyae ho adanse di krataa anaasɛ ɔni bi ɛsiane sɛ na aware mu mfa so biara te sɛ adua na ɔkwan a ɔfa so tra ase no yɛtuutuu si anaasɛ wɔbu abien no nyinaa sɛ aguaman monkutu. Ɔbarima no bɔɔ awareseɛ denamen, aware apam a ɔne ne yere nokwafo no dii so. Na mmea a wɔwɔ apam foforɔ mmerɛ mu no nni mmara kwan so gyinabea a wɔde bɛfi adeɛ a ɛte saa ase. Ɛwom sɛ na wɔbɛtumi agya wɔn kunu no ho de. Nsɛmfua bia nso wɔ ho, Hebri biako ne Hela biako a ɛkyerɛ wɔregyae ho adansedi krataa. Na Farisifo baa ne nkyɛn bɛsoɔ no hwee sɛ, ɛfata sɛ obi gyae ne yere wɔ biribiara nti. Ka kyerɛ wɔn sɛ, ɛsiane mo akomaden nti, Mose maa mo kwan sɛ mogyae mo yerenom, nanso ɛfiri mfiti aseɛ no na ɛnyɛ saa na mɛsɛ mo sɛ, obiara a ɔbɛgyae ne yere gye se na mu na ɔware ɔfoforɔ, ɔsɛe wɔgyae aware, ne kunu a na ɔware ɔfoforɔ, ɔsɛe aware. Obiara a ɔgyae ne yere na ɔware ɔfoforɔ no bɔ aware, na nea ɔware obiara a ɔgyae ne kunu no nso bɔ aware. Luka asi anaase mu nim anuanom, efisɛ mekasa kyerɛ wɔn a wɔnim mmara no sɛ mmara kwan so apam ma obi bere tenten a ɔte ase nkutuo ne a ne yi hyia no sɛ ɔne ɔbarima foforɔ te bere a ne kunu te ase a wɔbɛfrɛ no ɔware sɛefo sohwɛ a na nyamesom ho abɛnfo no robɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛma Yesu apa wo nkyerɛ aseɛ abien bi a aware gyae de to nkyɛn ɛsiane biribiara a obi pɛ nti bɛbrɛ a aware gyae ɛsiane biribiara nti nanso ɛnyɛ yinom nkutuo ne akwan horo a wobɛtumi afa so nti Yesu kae wɔn sɛ wɔ aware mu no wɔyɛ biako sɛ biako bere a na ɔda so a ware no sɛ onni aware gyae ho krataa anaa adansedi krataa bia no ɔbarima no gyaeɛ no a wamfa adua ntade da bere anaa aware ho kwan ahoro ama sɛnea ɛhodus ɔhwehwɛ no ne nsisi ne yɛ no ma a ɔhwehwɛ sɛ wɔmfa aware gyae krataa ma bere a ɔregyae wɔ yere no wɔn a wɔnwaree meka kyerɛ wɔn a wɔnwaree ne akunafo sɛ ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔbɛkɔ so ayɛ sigyani te sɛ me nanso sɛ wɔntumi nni ahosodi sɔ me ɛfisɛ ɛyɛ sɛ wɔbɛware sen sɛ wɔbɛhye wɔ akɔnnɔ mu korintofo asi afei wɔn nsɛm a wɔtwerɛ ho asɛm no nti ɛyɛ ma ɔbarima sɛ ɔnware ka gye nanso ɛsiane sɛ wɔbraseɛ dɔɔso nti ɛsɛ sɛ ɔbarima biara nya ne yere na ɔbea biara nya ne kunu ɛsɛ sɛ ɔkunu din aware mu aseɛ deɛ saa nso na ɔkunu ne nipadua nyɛ ɔno nkutuo dea na mmom ne yere nso dea momfa mo ho mu nyɛ ntom gye sɛ mo nyinaa pene ne biribi afei mombɛhyia bio na satan nso monhwɛ ɛsiane ho sodi a monni nti meka yi sɛ nea wɔma ho kwan ɛnyɛ sɛ ahyɛde meyɛm a anka nnipa nyinaa te sɛ me nanso onipa biara wɔ na abotoyam saa nso na ɔmu aware apam no so akunafo meka kyerɛ wɔn a wɔnware ne akunafo sɛ ɛyɛ ma wɔn sɛ wobɛkɔ so ayɛ sigyani te sɛ me nanso sɛ wontumi nni ahosodi so a ɛsɛ sɛ wɔware ɛfisɛ ɛyɛ sɛ wobɛware sɛn sɛ wobɛhyew akɔnnɔ mu wɔkyekyerɛ wɔyere wɔ ne kunu ho berɛ tenten a ɔte ase nanso sɛ ne kunu wu a ɔde ne ho sɛ ɔbɛware obiara a ɔpɛ awurade mu nko ara nanso wɔ mu atemmu a na mesusu sɛ me nso mewɔ onyankopɔn ho kɔ wɔn a wɔatete wɔ mu wɔn a wɔaware wɔ kristo mu no mede saa ahyɛde yi ma ɛnyɛ me na mmom awurade ɛnsɛ sɛ ɔyere no tetew mu firi ne kunu nkyɛn na ɛnsɛ sɛ wo kunu gyae aware ne yere korintofoɔ s na mmea ntumi ngyae aware nanso ɔno ne ne kunu nso bɛtumi afi ho anaasɛ ɔbɛgyae bere a saa kɔ a wɔfi ho yi bae no na ɛsɛ sɛ kristofo ɔyerenom no wɔka no me ɛnyɛ awurade sɛ onua bi wɔ yere a ɔnyɛ ni na ɔpene so sɛ ɔne no bɛ sɛ ɔbaa bi wɔ kunu a ɔnyɛ ni na ɔpene so sɛ ɔne no bɛtena a ɛnsɛ sɛ ɔgyae no korintofoɔ s wahyɛ bo afei ɛfa wɔn a wahyɛ wɔn ayɛforɔ mmaabun aso hɔ no menni ahyɛde biara mfi awurade ho na mmom mede matemmu ma sɛ obi a ɛnam awurade mmɔborɔhunu so yɛ obi a wotumi de ho to no so mesusu sɛ mprempren ahohiahia no nti ɛyɛ sɛ wobɛde wo ho so wɔwɔ ahofadi ɛfiri ɔyere bi hɔ nanso sɛ wɔware a wɔnyɛ bɔne na sɛ ɔba a wahyɛ no bɔ wɔ aware apa mu nanso wanware ware a ɔnyɛ bɔne nanso wɔn a wɔware no bɛnya wiase haw na anka mɛpa wo kyɛw saa bɔn a wɔdi ahurusi te sɛ nea wɔnni ne nkita ho na wiase yi tebea ɛwɔ ho mprempren no retwam korintofo s betrot ka asɛm bi wɔ yudafoɔ amammerɛ mu no obi yɛ ayɛforɔhyia berɛ a ayɛforɔkunu no ama ayɛforɔ no anaa abusua wɔre gyae a ɛkyerɛ sɛ wɔtumi hwee no no akyi wɔyɛ aware apam afei de na wɔbu wɔn sɛ ɔkunu ne ɔyere nanso na wɔnte faako ɔkunu no fi ase siesie baabi a wɔbɛtra sɛ owie a ɔkɔ de ne yereba aware guasodeɛ bi ase na ɛno mepɛ sɛ mode mo ho firi dadwen ho onipa a ɔnware no ho yeraw wɔ awurade nneɛma ho sɛnea ɔbɛso awurade ani nanso ɔbɛre ma warefo de wiase nneɛma ho dadwen, sɛnea ɔbɛso ne yere ni na ani gye mu apaapae nneɛma, sɛnea ɔbɛso ne kunu ani sɛ obi susuu sɛ ɔnyɛ n'ade yie wɔn ayeforohyia a, ma ɔnyɛ sɛnea ɔpɛ, ɛnyɛ bɔne na ɔbɛyɛ yie. Enti deɛ ɔwaren ayeforokunu no yɛ papa, na deɛ ɔkɔti awareɛ no bɛyɛ papa mpo. Korintofoɔ asɛm no ne sɛ wote bia horo bi mu no, ɔdɔ ne abusua ho a wɔdwɛ ma sohwɛ a, ɛne sɛ wobɛgyae ɔtaa nhyɛ so asesen sɛ wobɛkɔ so adi nokware ama apam a wɔne Onyankopɔn a ayɛ no yɛ kɛse. Nanso n'aho akɔ no bɛtumi ayɛ kɛse sɛ ɛte saa a, ɛnyɛ bɔne sɛ wobɛware. Tɔfa bɔ Mateo, Yesu san sii so dua sɛ sɛ obi bu aware apam no so de nam apam no mu ase yɛde ahorow a wani ho dwuma ne awarigyae ho adanse di krataa a wɔde bɛma so no yɛ bɔne gye sɛ ɔhokafo bi buu wɔn aware apam so de nam nam nokware a wani so. Ɔhokafo a wɔbɛto no agu a wani awarigyae krataa no yɛ bɔne, ɛfisɛ wɔbu aware apam no so nanso wɔda so a ware wɔ mmara kwan. Na Farisifoɔ a wɔwɔ Mateo no rebɔ mmɔden sɛ wobɛkyerɛ Yesu afiri anaa wɔbɛso ahwɛ ma wɔapa wo nkyerɛkyerɛ mmienu mu biara, ɔyere bi bɛto ho anaa obegyae aware wɔ biribiara nti anaasɛ wobɛbra awaregyaeɛ ɔde ne ho bɛto ho wɔ biribiara nti. Yesu kae sɛ mfiase no, na ɔbarima ne ɔbea nam apam so na wɔka bom yɛ honam biakɔ na wɔayɛ saa denam aware apam a ɔbuu so dɛm no, ɛsiane sɛ onipa dii nsisi denam awaregyae krataa wɔamfa amma ne yere a ɔni ahobammɔ so nti, Onyankopɔn penee awaregyae ho krataa a wɔkyerɛ wie no so sɛ aware a wogyae mu a wɔgye tom. Afei ɔbea no tumi waree wɔ mmara kwan so a wɔ mu no sɛ ɔware sefo, ɛfisɛ na aware apam no agu denam awaregyae so enti na ɔnyɛ obi a ɔne no tena ɔnte awaresie mu na mmom na waware sɛna sɛ wɔnyɛ ɔware mu abusuabɔ mu bio ma nti wɔde wɔn ho anaasɛ wogyae wɔn ho afi ɔhokafo bi nsam. Awaregyae krataa no ɛnyɛ bɔne a ɛne sɛ wobɛgyae ɔhokafo no kwafo no ntom. Wakyerɛ nso wɔ Marko ne Luka wobɛtumi de awaregyae bɔne akye no te sɛ aguamammɔ anaa bɔne foforɔ biara bɔne no ara pɛ. Wotii no, Yesu kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ onipa a ɔwɔ ne mu no na obetumi akɔ no bɔne na ɔnam so abɔ awareseɛ. Korintofo wɔn a wɔnwaree da, akunafo ne wɔn a wogyae aware a ɛsɛ sɛ ɔbarima biara nya ne yere na ɔbea biara nya ne kunu sɛnea waka wɔ mfiase no, ɛnyɛ papa sɛ ɔbarima nkutuo bɛtra, bɛsɛ sɛ mmarima ne mmea ware na wɔkwati na mu ɔbraseɛ. Kyɛ yɛ papa sɛ wɔbɛware sen sɛ wɔde akɔnɔ bɛhyew. Wɔde kɔma awarefo no a mfa awaregyae krataa nsoma ɔyere nokwafo a wonni awaregyae krataa anaasɛ ngyae awaregyae krataa wonni bi, ɛfisɛ wɔn baanu nyinaa bu aware apam so. Bɛma wo ho kafo bi na ho akɔnɔ ma mu kyi. Okunu ne ɔyere bɛtumi ate wɔn ho de abɔ mpae na wadi mmuada, ɛsɛ sɛ ntitiw mu bere no yɛ tiawa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛkwati na mu aware apam no so. Ɛsɛ sɛ Kristofo kɔ so tra wɔn sɛ ɔhokafo a ɔnyɛ ni gyae ne yere anaa ne kunu anaa ogyaw no ho a ɛnkyekyerɛ Kristoni wɔ wɔn aware apam no mu. Wɔbu aware apam no so na ɛnam paw so no, apam no mu asɛdeɛ no nyama mu. Sɛ obi hyɛn apam abusuabɔ a ɛyɛ soronko mu a, ɛsɛ sɛ woyi abusuabɔ afoforɔ a ɛte sɛ ɛrɛ nyinaa mfi mu te sɛ bi aware a wɔde ma ahokafo wɔ honam fam. Sɛ wɔnyi nokware ma apam bi no yɛ awareseɛ te sɛ wɔware abusuabɔ mu a, ɔbarima ne ɔbea no a ɔne obi a ɔnyɛ ne hokafo bɛda pɔw a wɔpɔw sɛ wɔbɛpata wɔn ntam wɔ ntitiwmu akyikyi. Obi aware mu ase yɛde ahorow a ɔni ho dwuma ne anaasɛ ɔpɔw sɛ wɔde ne ho bɛhyɛ na ne ɔhokafo abusuabɔ mu gyaw a wɔpɔw Onyankopɔn de nam ɔsom honhom fam abusuabɔ a wɔne atorɔ anyame sɛ hwɛso no abosom ahoni sika anigyede a wɔbɛpɔw so pɔw a wɔpɔw sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ apam abusuabɔ a wɔne Onyankopɔn wɔ mu a ɛma Onyankopɔn honhom mu akɔnɔ a ɛne sɛ wɔbɛka asɛmpa akyekyɛ na wɔayɛ nnwuma pa no abam berɛ a wɔdi nokware na wɔnyi nkɔ Onyankopɔn su mu pɔw a wɔpɔw sɛ wɔbɛnu wɔn ho na wɔapata wɔn ho wɔn ntitiw mu akyi bɔne a ɛne apam a wɔbu so awareseɛ hwehwɛ sɛ bɔne a wɔgye tom bu bɔne dwumadi biara a wɔbɛgyae kyi adwensakra denam nsakra a wɔbɛsakra afi bɔne asetra mu so mepɛ a wɔwɔ sɛ wɔde bɛkye wɔn ɛ hwehwɛ bɔne fɛfiri akyinnye biara ni ho sɛ Onyankopɔn tan apam ahorow a wɔbu so a aware apam no ka ho nokware a wɔni nokware gyae kyi. Afei nso Kristo hui sɛ wɔnam aware gyae so na ɛgu aware mu na ɛnyɛ aware mu abusuabɔ bio na obi a waware bio wɔ aware gyae akyi no wɔ aware tibea mu. Awie Kristofo bɛtumi ayɛ bɔne sɛnea ɛda adi wɔ a Simon asomafo no nnwuma Korinto ni onua Korintofoɔ te Efesofoɔ a wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔmfa atoro nkyene Efesofoɔ de apam a wɔbu so de nam awaregyae so. Awareseɛ. Obi a ware apam a wɔbu so no bi ne a ɛna mu abusuaboɔ a wɔne obi a ɔnyɛ wɔn ho kafo da bibu bi ho akɔnɔ anaa akɔnɔ kyepɔw a wɔpɔw sɛ wɔbɛma honam fam anaa ɛna mu abusuaboɔ abam wɔ ware mu de ho kafo a wɔbɛgyae ɔbɛma no akɔ anaa wɔbɛgyae bɛba no bɔne wɔn ho wɔbu a ware apam bi so. Korintofo, ɛsɛ sɛ Kristofo anuanom mmarima ne mmea ɛnyɛ akannifo no nko tu wɔn a wɔgyae aware anaa wɔgyae aware dedaw no fo wɔbɔ asetɔ abɔdwekyerɛ ne ayamyɛ mu Romafo na wɔhyɛ wɔn nkuran ma wɔnhu sɛnea wɔn bɔne ne yɛ te ɛte sɛnea biribiara ni kyerɛwsɛm no mu nnyinasom a adwene a ɛne sɛ wɔbɛtra bɔne mu a ɛfi aware foforɔ a wɔsan ware wɔ awaregyae ho adansedi krataa a wɔde ma akyi no ɛte sɛnea bibla no nkyerɛ sɛ aware apam no a wɔbu so no yɛ bɔne tibea a ɛkɔ so a wɔbɛtumi asiesie de nam awaregyae bɔne a wɔbɛyɛ nkutuo so apam a wɔbu so yɛ biribi a onyankopɔn tan malaki ne ohokafo a odi kan no a wɔbɛsan aware wɔabra koraa wɔ apam dedaw no mu sɛna ohokafo a odi kan no aware bio a edut wɔkyerɛ sɛ mu ahotew a ɛwɔ kristo nipadua mu no atirimpɔ nti onyankopɔn ma ntumi mfa namu bɔne nni wɔ ɔkwan soronkɔ so wɔ afoforɔ ho sɛ obi a wɔbu apam abusuabɔ a ɛfa aware ho no antumi anyɛ wɔn bɔne ntom na wɔntumi ma wɔn honhum nkɔ soro ma wɔn nsakyerɛ a ɔkwan baako pɛ a aka ne sɛ ɔde ɔte saa bɛkɔ akoma satan ama ne honam seɛ na su sɛ adeɛ yi ho hia a ɛnsɛ sɛ kristofo bɔfeku wɔne wɔn ne nneyɛ so saa na ɛte wo bɔne a ɛyɛ adifodipɛ abosonsom biribiara a ɛho hia sɛn nyankopɔn abususɛm asaboɔ anaa nsisi hɔ sɛnea ɛte wo namu bɔne ho korintofo bɔne a yɛyɛ a adwene ne sɛ ɔbɛhwehwɛ bɔne fifiri berɛ a yɛayɛ bɔne a wɔmfa mfiri no sɛ ɛnte saa a ɔkwan foforɔ so no sɛ wɔnu wɔn ho afi awaregyae bɔne no ho asan ba onyankopɔn nkyɛn no wasan aba sɛ akoa a wɔde bɔne akye no wɔ abusuabɔ pa a wɔne onyankopɔn wɔ mu ɛsiane sɛ wapata wɔne onyankopɔn ntam abusuabɔ nti ɛnde ɛsɛ sɛ yɛn a yɛyɛ kristo nipadua no de bɔne kyɛ na ɛnsɛ sɛ yɛkɔ so mfa yɛn emu wɔn fo ɛsɛ sɛ kristofo nyinaa di ahurusi sɛnea ɔyera no asan aba na ɔne onyankopɔn ne wɔn a wɔwɔ kristo mu nyinaa wɔfa ku bɔ mu ku biako ni hɔ a wɔbɛtumi asom onyankopɔn ne kuufo sɛ kristofo ku anaa wɔnka nifo bɛbra obi sɛ ɔnsom onyankopɔn a ɛne kristo nkyerɛkyerɛ a ɛne sɛ ne mma nyinaa yɛ nkoa ne asɔfo a wɔbɛsom no no bɔ abira kristofo ne anaasɛ wɔn akannifo yɛ bɔne berɛ a wɔhwehwɛ sɛ obi bu onyankopɔn nkoa yɛ mmara so no kristofo nyinaa yɛ asomfo a wɔbɛsom no no bɔ dwerɛ mu anaa esu mu yɛn nyinaa yɛ nnebɔneyɛfo a wɔde akye yɛn wɔn a wɔwɔ kristo mu nyinaa ne onyankopɔn ne ne mma wɔ ayɔnkofo a wɔnam onyankopɔn adom so wɔ saa abusuabɔ no mu ɛfisɛ wɔde wɔn ankasa bɔne aba anim a ɛyɛ pɛ na wɔde kristo mogya ate wɔn ho ɛsɛ sɛ yɛde kyɛ nso onyankopɔn de bɔne kyɛ na sɛ yɛankyɛ a yɛyɛ bɔne yohane yɛyɛ nsa kyerɛɛ ne so bɔne fifiri nyinaa wɔhyɛ mmarima ne mmea nkoran sɛ wɔnware na ama wɔakwati namu ɔbraseɛ enti aware nyɛ bɔne onyankopɔn adom so wɔ awaregyae bɔne ho no no yɛ nea ɛdi kan no wɔde bɔne nyinaa pɔɔ sɛ wɔbɛhwehwɛ bɔne fifiri anaasɛ bɔne a ɛyɛ abususɛm tia honhom kronkron no enti misɛ mo sɛ wɔde bɔne ne abususɛm biara bɛkyɛ nnipa nanso wɔmfa abususɛm a wɔka tia honhom no ɛsɛ sɛ akwankyerɛ bi wɔ apam foforɔ no mu a ɛfa nea ɛsɛ sɛ kristo ni yɛ na wɔde bɔne a ɔyɛ no akyɛ no wɔ honhom aware abusuabɔ mu no onyankopɔn wɔ ɔpɛ biri nyinaa sɛ ɔde bɔne bɛkyɛ na wasan de aba nanso ɛnyɛ nea ɛgyina tibea biara so ɛsɛ sɛ nnebɔneyɛfo san ba a biribiara a wɔbɛsakra na wahwehwɛ abusuabɔ a wasan de aba no so saa nso na wɔbi honam fam aware abusuabɔ mu no ɛsɛ sɛ wɔbɔ luka berɛ a wɔkyerɛ Simon Suban ni ebi a edifu di pe hon hao bi ho chere oto ho no kan wo asomafo no nyuma nanso Petro ka chere no se wusika nsie efise wususu wi se ubetumi di sika ato nyankopon achede wo koma betumi di afiri wo Paulo a wanka nsempi ho asem o chere Kristo ni bi a ode ne ho hye aguamammo mu ho asem wo Korintofo ede di se wo mu aguamammo adeye no se bone na ema wotwe won ho fi onyankopon ho na ehia se wo sakra fi odo a na woni ma onua yi wone bone tibia no mu ho wo Korintofo no Paulo ka se wodi onua a obo aguaman no chee no Korinto onua no gyaen aguamammo na osesa ni suban efise wo ka kire Kristofo afoforo no se wonchiche no wire no eye enuanom Kristofo ase ye de se wodi bible mu muae ma wo ase mi sa ene se de na esese meye na ma wagye me nkwa anaase wodi cheme no ho ede adi pefe se esese wo gyae bone ye wo sakra won adwene kire se wo yen sakra kura wo ase kire mu wo ka kire efeso Kristofo no se enti momfa atro a wo ka se momu bia nka no kware nkire ne yonko efise ye 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 ho ese wodi atro wo wiade na wo kura wodi bone fiba debi efise wo Yohane no Yohane kire okoma Kristofo ka se se ye ka se ye ni bone a ye daadaa ye ho na nokure ni ye mu se ye ka ye bone a oyɛ onokwafo ne otrenini se wodi ye bone bɛche ye na watu ye ho afiri amumuye nyinaa mu esese Kristo ni hu ne bone bone ahoro efise se obi nyima ebeye din na wogyai aka won bone munu wo ho na sesa se obi bɛdi ne ho afie mu moye hama ho a esese ni suban nipa owo mu koma adwene nkate ana adwene mfinimfini pese eso onyankopon ani de nam won bone ye a obegyai na wasakra won asetra kwan akotre ni Eyifa wɔn a wɔwɔ Kristo mu nyinaa wɔde wɔn ho ahyɛ bɔne yɛ mu a nea ɛka ho ne aguamammɔ krombɔ atorɔ abufu awudi mɔnaatɔ abususɛm abususɛm ahoɔyawo akɔnɔ mmɔfra yayade awarigyae asabɔ anaa bɔne foforɔ biara efisɛ ɛno nti misɛ mo sɛ wɔde bɔne ne abususɛm nyinaa bɛfiri nipa na honhom abususɛm no wɔmfa mfiri wɔn.